tutendereza mukama olobulamu bwotuwadde era tusaba ekisa kyo kitweyongere tusobole okubanga tuwangulira ddala kubanga nze nkizudde nti embala bwebanga teri munze sisobola kusikira bwakabaka bwa katonda Galera.